yeah, 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 yeah. You broke my heart, you know. Crash my body in two. Zanyana mulilo. Nidira ezala zizo. Bamba na ziziza. Nidira nganyo ninyange. Eo chakaliza lupari. Katina na ejai. Kisoka kari malala. Kisoka kari malala. Kintanjika. Katina neo wakana. I promise you that can never know ya. I promise you that I can help.